Papa John. Yo mzenga wede
DJ Mzengaman.com.
Wana jito na baza Nanga wai payment ya kanga. Please, 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 nipasa ni zanga. Yawa ni za phone tap 1, 2, 3. Can't take one fifu.
No sir.
Pamutu ni jere masuku.
No sir.
Wanda banga balobe kusku.
No sir.
Me no idiot. Give me everything you owe.
Bela wende leiwala. Apa manje nizi funa drama zanga. Umakamba umaiwala. Leka kaso munga mwenye wa mkamwala. No. When we think about the hustle, the blood and sweat. Nothing pay to God, blessings come my way. Sini kuba na kuluwa, ya fi give me my pain. Dine junk pro max, no way I you stay. Ni tenga naka gelo kola ma baby. Straight out the ghetto like I'm crazy. Sicho vuta na kufuta ni na marketi. Aba manje nine bali call me fresh and clean. Nati ooh, tiza bera na mukamba t-shirts. Ya know better kimi da cool. Cash neza futa pa 1, 2, 3.
Wana jito na baza. Nanga wai payment ya kanga.
Please, please, please,
nipasa ni zanga. Yawa ni za phone tap 1, 2, 3. Can't take one fifu.
No sir.
Pamutu ni jere masuku.
No sir.
Wanda banga balobe kusku.
No sir.
Me no idiot. Give me everything you owe me.
Kamba chang, jawa ninge na materi. Mtenge mahafu kupeza kama story. Alata se, kiftan na join. Na majamba kulipeka kusteni. Hot, nisi uni wana inafu. Kustu piti, suni wana iniku. Nangula nshuf, tanga nilibasku. Na TV na thank, despite wala ju. Power can see, boss na ivalo. Application nyanga, address ni zainama. Wait for me there, sazenda mula mela. Jawa ikale puwa boy, ya isu zainama. Masquare kwa tunatawa ya de. Tena toka tilufate ya le. Come on, give me my paycheck. Kipasa zibwa nange na fusa ikoti.
Wana jito na baza. Nanga wai payment ya kanga.
Please, please, please,
nipasa ni zanga. Yawa ni za phone tap 1, 2, 3. Can't take one fifu.
No sir.
Pamutu ni jere masuku.
No sir.
Wanda banga.